Rubani Music.
Rubani Music.
Sini yone hivi ni na cheti cha urubani, tena najiweza na mjengo Marekani. Isema nikupe nini mgodi Merelani, mavuli wa zahabu ujifunike juani. Usijali kusuma gari, na miliki ya kifahari, siwaze kususalali, hali ya pesa iko shwari.
Tundoke my baby, tundoke,
utapishana na hela.
Tundoke, tundoke my baby, tundoke,
utapishana na bahati.
Tundoke, tundoke my baby, tundoke,
utapishana na hela.
Tundoke, tundoke my baby, tundoke,
utapishana na bahati.
Tundoke.
Habari, uhari Daniel, jinaweza kukutambua we. Sijui uko na nani, nimekufuata tu, umenivutia wewe. Nilisubiri tutulie, mudumu mdiaye, kipili yangu mie. Bidada, unyo unachopenda, minisha kupenda, popoto utapokwenda, naina kupenda. Dala dala na konda, pesa nita kuonga, gali na majumba, wawa ina kupenda. Na mina saka rafiki, harukia upendo, daima nita mpenda. Hawe rafiki, lidumu upendo, nita nita mpenda. Mama
tondoke, my baby tondoke,
utapishana na hela.
Tondoke, tondoke, my baby tondoke,
utapishana na bahati.
Tondoke, tondoke, my baby tondoke,
utapishana na hela.
Tondoke, tondoke, my baby tondoke,
utapishana na bahati.
Tondoke,
tondoke.
Muogo cha chandu, we chipsi cha chandu, kiasi cha chandu, mwanamke cha chandu. Tete kama mtoto anajifunza kutembea, tete kama mtoto anajifunza kutembea. Mala moto unawaka, we unazima. Mala moto unawaka, moto unazima. We kama unaweza ingia kati saula dela, we kama unaweza shikilia cha usela. Nasema mshikilie hapo hapo, hapo tena kamatie hapo hapo, hapo tena. Sikia utamu huo, baba lao.